This is from Abdulkahar Gold Beats.
Ina sida daya maiga Dabdi sahar ka ila sho Salbay ane iga ahayde Markan sawir ka garra'ay Solan gal suryodan sida daya maiga dabti sahar ka ilaasho salbay aniga ahayde marka sawir ka garaacay solan gal suryodan ina isikta may humayne sursuq aan hore u eeday inaan mar labaad bisiibto aya padoni masifaysay naftaydana eeda saartay ina sikta may humayne sursur aan hore u eeday inaan mar labaad kusiibto aya padoni masifaysay naftaydana eeda saartay wadnaha inta aad ku soo rarto usii hadiyad baan lahaay biga inta aad usito kasar gacanta lahay sidaan kula rabay sideeda habeen adan ku seexan wadnaha inta aad ku soo rarto usii hadiyad baan lahay biga inta aad usito kasar gacanta lahay sidaan kula rabay sideeda habeen adan ku seexan nafaan sina kaaga maarmin si way kula xajalaysa markaad sirtay eed saluugtay wanaag badan baa ku seegay waxiicana maad samaynin nafaan sina kaaga maarmin si way kula xajalaysa markaad sirtay eed saluugtay wanaag badan baa ku seegay waxiicana maad samaynin sawirteeda amaba madaxsan ku taallo ayaan midna laga samrayne si socod soo soco naftaydu saakana waataa iskeentay la yiri midi sawirteeda amaba madaxsan ku taallo ayaan midna laga samrayne si socod soo soco naftaydu saakana waataa iskeentay sorto tu si hadiyad baan lahay qalbiga inta aad usito kasar gacanta lahay sidaan kula rabay sideeda habeen adan ku seexan wadnaha inta aad ku sorto tu si hadiyad baan lahay qalbiga inta aad usito sahar gacanta lahay sidaan kula rabay sideeda habeen adan ku seexan.